Small God. Wow.
Kenny, Kenny. Hard. Se munye bia mumbwano, se bwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Se munye bia mumbwano. Yemahanye kusu, hitine be mahanye kusu. Ahaye kusu, yemahanye kusu.
Oh my,
ahaye kusu, hey.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu ila nkiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyang'au, tunangoja uzime, tukusike bado ukiwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama ukifuata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wanda sika guvu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu, yemahanye kusu. Ahaye kusu, hey. Pusha, give me the kusha, man, who deal and I the bomb. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow a lie. One man, so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, who? Whether we no shine, man, for day, who? See, yeah, nobody can stop, we light, not so green, to which I cry, you became. Cause it's time to go to my guy, let's bend it all, now you're fine, come, let's hit the whole place. Now, kumo, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia kipata so kesi. Atoki batika kutona wote tumeponda na pamba nye pesi. Haujui chuchote kusu hasu zangu na kikana jijaza kesi. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pesi nye pesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chuchote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Kweku flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano. Yemahanye kusu,
ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.